Pompili, Kangane. sino egoma emperfum lueni ngom perfum loa symphony intrisuiniam ndiyazi ungenza ukuba ndiphile.